NigerDJMixtapes.com.
DJ Lighter.
DJ Lighter. Hot drummer, drummer master.
Mesomesha sana, wenye shida mesaidia wote. Wenye taa umewapata kula, nguo za kumepeana zote. Hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali, na kuomba usijali. Iye kuita naona yote, tabarikio na siku zote.
kwenye vidonda vyangu.
DJ Lighter.
Bahati nasibu kukupata tabibu, uliponya vidonda vyangu vya zamani papa. Ripokosa kamupenzi ukanipembeleza.
Niger DJ Mixtapes.com. Kifoni
na mapenzi kanidekeza. Ripokosa kamupenzi ukanipembeleza. Kifoni na mapenzi yae ukanidekeza.
Kwa mabawa yako menifunika. kupenda alichosema atafanya baba usishinde kila lama uchungu umejawa moyoni machozi yamejawa usoni unauliza Mungu alipo
atachelewa
na niseme nini umenituliza baba umenifunika na niseme nini umenituliza Funika
Hello.
sasa.
Bamba mbaya, nimeokoka na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya, ehi anani bamba mbaya, bamba mbaya, bamba bamba hee, anani bamba mbaya, anani bamba mbaya, come again, bamba bamba, anani bamba mbaya, anani bamba mbaya. Shetani nye bubu, nina kukanyaga kama mdudu. Yesu wakisema mina dudu, kazi tukuji bamba na kwa budu. Salabali ya kabaini, yendo mso wengine joni taini. Mambo ya kelaini kamaini, haini, ameningarisha niko shaini. Horera! Oh God, wake niko easy no rush. Yesu anipenda, yes me know that. Can't pray for Sunday so me go church. Oh God, nimeokoka na inani bamba mbaya. Yesu, anani bamba mbaya. Ehi, anani bamba mbaya. Bamba, bamba mbaya. Nimeokoka na inani bamba mbaya. Yesu, anani bamba mbaya. Ehi, anani bamba mbaya. Bamba, bamba mbaya. Bamba, bamba, hey, hey. Anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya. Come again. Bamba, bamba. Anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya.
Yesaya, minapenda Mesaya. Tangu niokoke shetani anitoke wokovu inani bamba mbaya. Ameni bamba, ameni baronye upe kama pamba. Unaweza nita ndege mina panda. Dhambi tumeua na umeali kwa matanga. Tanga, tanga. Haijalishi we nani, umetoka buru ama we ndani. Mizigo mizito umebebani. Jua bila Yesu we uweza ni karibu we ndani.
Bamba, bamba, hey, hey. Anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya.
The heart grabber master, master.
Every day you love me, every day you guide me, every day you bless me, and my cup is overflowing. Every day you love me, every day you bless me, and my cup is overflowing. All over again.
You're the warrior,
warrior.
Take away all the barrier,
barrier.
Stand on like a soldier. Every time you call, Sadiki a fiancé.
Every day you love me, every day you guide me, every day you bless me, and my cup is overflowing. Every day you love me, every day you bless me, and my cup is overflowing all over again. Who can love like you? Who can guide like you? Who can bless like you? No, no. Who can love like you?
Nobody.
Who can guide like
nobody,
you?
Nobody.
Who can bless like
nobody,
you?
Nobody,
nobody, nobody, nobody, nobody.
Ah, tell him, sir. Hey. You picked me from the pit. Me hands, me I feel it. The race is not for the swift, so me I begin my movement.
Tell me, movement. Who can love like you?
With the Bible in my hand, me and the instruction, me the permission. See the Holy Ghost at that condition. Left, right, trod by faith. Follow back a general, narrow and straight. Left, right, trod by faith. Full of mass request, the answer, your left.
Compromise, but
right, tread by faith. Follow back a general, narrow and straight. Left, right, tread by faith. Full of muscle, question and soldier rest. The world doesn't know who we are. The world doesn't know who we are. The world doesn't know who we are. We are who we introduce ourselves. So they
Stop in the place, we are take over. Jamaica back to Africa. Omar is here from the boat.
DJ Lighter them.
I did that we are run over. Yeah. With them look at dirty bad odor. Yeah. We no fear who I will go there. Yeah. Enemy come get kick over.
Everybody does wave, your ones and us wave, your ones and us wave, your ones and us shout. Hallelujah. Wave, your ones and us wave, your ones and us wave, your ones and us shout.
Everybody dance with off the glasses. And everybody move, shake off the glasses.
Everybody does wave, your ones and us wave, your ones and us wave, your ones and us shout. Hallelujah.
From you know you can do, and in the ear if you know you got Jesus, and in the ear for you know you can't fail.
Give thanks and praise to the King of all kings, Jesus, cause him are the truth and the light, and in the ear to the left and right.
Everybody mask, everybody mask.
Wave, the ones and us, wave, the ones and us, wave, the ones and us shout. Hallelujah. Wave, the ones and us, wave, the ones and us, wave, the ones and us shout.
And everybody dance above the grasses. Everybody move, shake off the grasses.
Everybody just wave, the ones and us, wave, the ones and us.
Yeah. Dance all and I be a singer, yeah.
Bang with question if you're ready, not to put up in the hands of like so. If you're reggae dance on lovers from Nairobi, Kenya. Man, I say one time.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God.
Good, I'm left a good, I'm left a good, I'm left a good. So, them no talk about a God that speak a good. You want that thing, feel left me, I call him the king. Pay back, feel life, he calls me no thing. Pay back the music, he helps me fi sing. So, from my dance, can't heal my morning. With the word me ever spreading, we no wait. Happily me living.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God. This an endless love, I want a love. I want a love from the Most High God. Life me living, this a love. I this a love from the Most High God.
Imagine Mugabe Kibaki, them a look like a god. I'm fearfully and I'm wonderfully made. On the coast, see for like hands, they want me a salvation. I got say, with the biggest sin up there, he must still say. And the biggest sin, and the right hand in the Bible, say we thank God feel like that, now me can see. No money the world can do this for you.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God. This an endless love, I want a love, I want a love from the Most High God. Life me living, this a love, I just a love from the Most High God.
Hey, ulilala mapema jana, umeamuka asubuhi bana. God ameku hold to my osana, hey, toka kitambo amekuwa bana. Una prosper, ewe bana, are you a blade and say osana. Bidi bidi bidi, ba bam bam. Kama sema sema osana.
What a love, I want a love from the Most High God.
Mara kitare misi shamba na waganga ukarabati upasuaji. Mesahau ponya jini moja ni jalali.
Hey, moja ni jalali.
Maoti kanisani kisha salamana. Nimweleze hali gani mashakani tabani. Sikio hali lali shida za kozo tengapi. Shida za kozo tengapi. Shida za kozo tengapi.
Oh my God, you are giving me power. Still done that I'm not afraid. Oh my God, you are giving me power. Me not afraid of the people. Oh my God, you are giving me power. Still done that I'm not afraid.
To be late, fast class in Jesus, no time feel it.
Boy,
we are all to be late, fast class in Jesus, no time feel it.
Batman thief,
evil. All them do is evil. But we Christian, we no worry about a thing. Jesus on his side, na 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 na. Bad man people, all them do is evil. But we Christians, we no worry about a thing. Jesus on his side, na 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 na. Them sh. Like a cemetery, when them see burning up like I'll kill him. Why always mean like Balotelli? God bless him full line of me bad belly. He not a them and me left them. Just like Kelly, I see them. Me on play bad like Mary. Hey. Oh God.
Sasa amefika kikomo, babo nikumbuke. Marafiki zangu pia waliomba, ukawasikiza baba. Wametangulia saona niteka, unirehemu baba. Hata kama sijapata upendo wako sitapunguza. Nitakoja wakati wako uninue.
Shike, baba nishikilie. Shike, mula nishikilie.
Kisani nina ngoja ili baba uniumie. Hata kama sijui ni nini utanijia, nipe subira. Baba yangu nipe subira, kila nifanyalo nipe subira. Hey, hata kama sioni dalili, najua nizidi akili baba. Nipe subira.
NigerDJMixtapes.com.
Hata kama sioni dalili, najua nizidi akili baba.
Shike, baba nishikilie.
Kiwa
not go be
cool beans.
Everything not go be
cool beans.
Everything not go be
cool beans.
Kila kitu wapitia sahi itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa throwback time. Kila kitu wapitia sahi itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa throwback time. Tunande.
Instagram, itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Merci. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Merci. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT.
Tonight day, the Lord will do for you. Will do for you. Will do for you.
nini Mola iwe hivi? Kwa nini Mola iwe mimi? Najua uchungu na mimi haunioni. Niko na rasta lakini mboni imefungika wapewa story. Mama alipoondoka, sikiza nikupe story. Mbuka geto ni ngori 99. Baba kanitoka sana ikawa machozi. Mchanga na sijiwezi. Maisha kungangana kona siwezi. Ndoto zangu nkatupa mbali, ila leo niko mbali. Maisha kungangana kona siwezi. Kumbe Mungu aliona mbali, hivyo mziki amenipa mimi.
Story yangu, nataka simulia story yangu, story yangu. Hebu rafiki nipe sikio, mimi nataka simulia
story yangu. Mungu ni mwema, story zimebadilika.
Leo hii tunaimba na barikiwa.
Nasema Mungu ni mwema, story zimebadilika.
Leo hii tunaimba na barikiwa.
DJ Lighter, I belong to you. baby. Najua kweli nataka, hata na mi at some point wanga nataka. Niko na baba ndani ya maisha, yeah. Inabidi niombe nipate self control, kesho tusipatane na mabad control. Feel it in my heart, I feel it in my soul. Weka Mungu mbele hata take control. Isiwe story, imambo ni ngori. Maisha si movie, usije kesho ukasema wa. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha si riaso. Kafuni mwisho ni ukingoni. Vijana na matemu tawa chafu talini. Mama nalia uu. She's so holy.
Sani kama tumekwama. Kimo cha maisha sani Instagrama. Tukibisha na naswaga. Mali ya kuwazima ikiwaka. Na zayo no story. Imambo mingori. Malaika wa binguni. Uje, uje.
You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri haso. Ukiandika wezi kanso. You better take it, take it, take it, take it, take it slow.
Yeah, take it slow.
Kunifunza funzo la upendo wako, oh, funzo la upako wako, hakuna yule anayeweza kunifunza funzo la upako wako, oh, nimesoma vitabuni na walimu kanifunza lakini sielewi, marafiki wahubiri na wazazi kanifunza na mimi sielewi, nimefanya utafiti nikatumia mapeni na bado sielewi. Ni roho wako pekee anayeweza kunifunza na mimi nielewe. Oh, nataka nikujue, nijue sauti.
yako na yale yote unapenda. Nataka nikujue, na niguse uso wako, na nione ukitenda.
Nifunze, nifunze, uweze kusema na kutenda. Nataka yofanya utabasamu. Nifunze, nifunze, niwezeshe kukupenda. Nataka nione ukitabasamu.
Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kila mtu. Hata Uchina na Ujerumani na Urusi, Marekani na dunia nzima tukujue. Niombi letu baba, niombi letu baba, niombi letu baba, tukujue. Niombi letu baba, niombi letu baba, niombi letu baba, tukujue.
Nimepata pata njia, kumbe nimekosa. Nilidhani nimefika, kumbe nimepotoka. Nilidhani nimepata njia, kumbe nimekosa. Nilidhani nimefika, kumbe nimepotoka. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you, Jesus.
Nisame, Baba, zambi nisafishe. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke.
You are the Lord and that is your name. You never share your glory with a man. You are the Lord and that is your name, my God. You are the Lord and that is your name. You never share your glory with a man. You are the Lord and that is your name, my God. Utukufu na sifa jabu ni zako Bwana we. Heshima utukufu na nguvu. Utukufu na sifa jabu ni zako Bwana we. Heshima utukufu na nguvu.
Nisame Baba, nisafishe. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke. Nisame Baba, zambi nisafishe. Unikumbuke.
I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you, Jesus.
ndio kuna upendo Bwana. Mbele zako ndio kuna ushindi Jehova, mbele zako ndio kuna kusamehewa dhambi. Kumbuka watu wako Bwana, mbele zako ndio kuna kupona. Utukumbuke Bwana, utusamehe Jehova. Oh, we worship the Lord, we give you glory.
Bata, masera wainata, ukuna kure tumaini la kupata.
Hisia na uchungu,
mito vikuwa mirima nirivuka.
Tumaini tu kwa Mungu,
awape nguvu nyumbani nirio wacha. Nikamua niende mbali, imbali na nyumbani. Nikamua niende mbali, ikusaka ugali. Nikamua niende mbali, kamua niende mbali mane na
itakuwa sawa
hivi waeze nyanya na babu.
Itakuwa sawa
shangazi mwambie asife moyo.
Itakuwa sawa
na hivi waeze nyanya na babu.
Itakuwa sawa
mwambie oh, oh, oh.
Itakuwa sawa. Nikupendeze,
tuwe sawa nawe. Familia yangu, marafiki zangu, tuwe sawa nawe. Biashara zangu, kila kitu changu kiwe sawa nawe. Niguze, nifinyange, unibe.
NigerDJMixtapes.com. Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.